ele danki mu woni mudun seretabal somaji na wodi kanko madama balu chataberti bisimido min le nukumako kanko mu dubi chapande joy o rewbe heddibe denende ju ini fedde lulende benkadi be jogi gese der mudun en demata kulle kewde wattu ndungu no huliti kanko madama balu chataberti goto yimbe fedde benkadi
amiti gasene
amiden demodo tigaje kanye gangaji idon santi sanne dum latik sababu sun miden ba yobudi chogu ekol sukab amen miden kuncana kalmu sadda jamen hore ka wattu joni mi jogi tid Allah ko nayri bangal diyam dum latik sababu sun min keba remde argawa amenga
amose ko senenina
to blatun no rewbe hobbe na kinni golle walti gollo be jallo kamba dum hewbe e mabbe na yali nokuji jande e fam hono nokku lulirdo nyetasu to nyamriji kewdi na mbalite sadio jara woni jonnuko holti vidi hakkunde 2024-2025 jangini ko buri temedoro roobe bangal nyohugul kadle e kay waltingul bibo jollo yala beddo na baba darnaade am saddaaji mabbe
gelimi kalali
bilen jangina do kan taccirde kadle kanyino be kan nyohirde dun jande don wonde wadde ko nayri bangal waltingul bibbe jallo kanye kurangaaji kanye fayato mu inde nyegeje wattu jono be min janginta be temedoro fu chapan en jattom en jombe yoroobe non sappo en jowi heddotobe kanyen gun worbe nyalla mo hande miden jangina do ko yaata roobele chapan en nayo en jani
fulade binno
madam sonugo shata tangara woni horejo cooperative jigifa bla fedde hinnotode dun waltingol bibe jallo buru fufu nyamri ana fedde ne temedere gu on yimbe e wi mako e roobe be na darani ko e mabbe sabi ido golleji di
wati de la suma fondi
di ketal ko heewi kudde de ana bona sabde jamarnde sotta sanne dum wadi sumide mbaylita bibe jallo le o don nokku miden nabudo e lumoji mawdi jamadan sodda dum dum ko min ba hebudi tino le hitande ana ya fa emilioji nay cfa
san ko nambo sodoto nay
fedde kafu bla na fabo e do pelle roobe gonde tunde kanon horejo gullirande maryam jara woytike kewal pelle le bla won darabe do roobe hawnuti na pelle de fandaji mun en yo gotum
gouvernement resona
gouvernement o holli tiwi dan tawda sanne e bantare roobe wursu min kokka nokkul do min kani remde sardingowe pamuren gonde wadede miden kawruti e fedde watre miden pabo do pelle roobe le nokko gondube dartude kaaki di kani gullirde
mari o aniti jati darande roobe le yimir kebal bla ardibe hulti wiide be gullida jati e dedo pelle roobe de kettana breima sanugo jokko dido bo mer bla
la mairie inter
sud mairie ndu an watno watta fu yele min en keba nokko do min dema so nokko no moddine do e pabo min so ONG wari li nokko wiyan haaja faabade roobe le ko nayri bangal o golle na o golle sud mairie ndu kanyum nodda ta roobe le be fuf halna do o do kabaru mbobe gullude o do golle kokke ciagal mudum jewte ko yihi yaso kanye ko yahi yaso
war si sa marche ou pas
to blaton roobe kay gulleji keba tan kinni beraade dum dunde be kinni imadraji goddi hono biltude basiji bilidi e terengaji hakunde yimbe nyande altenere nde horejo kafu o na wono e batu kawral hakunde gura didi ciagal dubi kewdi basi bilidi kabaru terengaji dum do na hulta darande roobe be e le imadraji to blaton lali tangara himdudum su tawani gila bla